shankysupplier.com.
Achanki baba nasma. Passo por ela, fulho. Mitungi tunachoma na nyasi Ushamba kuna wakuja tuataki Wendo kulipu wabichwa wembaka ijibasti Musi ni waze sana taumisa royen Mini pobize jama mi mtoto mwezenu So kama sitaki sana mimu niteshemu Tatizo hawelewe kila wa mademu Musi ni waze sana taumisa royen Mini pobize jama mi mtoto mwezenu
Watoto adogo apaga we Si habe kupa muku onesho chenje uwe Hoja mani ule dada meshika china meona nini chini Masela meshika china meona nini chini Yule dada meshika china meona nini chini Masela meshika china meona nini Basi twente piga kofi moja Yani moja Tena moja Sija sikia moja Piga makofi bado Piga tena bado Piga 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 Awaja sanda Wanakuwa blandi kodi Akini Aweze roki kaka Biara brabo Nemanja Awe jonjo kat Kat Awe divan Tim Toes
Fujo on the mix.